Flash Love Mokano. Hey, hey. Ngoli bulungi tolimanya mtufu kwagala. Ngoli na sente tolimanya likuola nga tozirina. Nga tumunyiziza tolimanya tibwanyiga ya sebyama zembalaba. Nalaira kufira kawo embera nunji. Embero lubija mumusanga lunya bali obulungi. Zeneye meyo mtabikoda nivana uwe bulungi nembubi. Eriyo lugelo lugamba timuno mukabi yava muno dada. Zewe ndi mbali lako yenze muno wo atali kuvamu. Zewe ndi kululo yenze muno mukabi ebya dada. Zewe ndi mbali lako yenze nibawo walinga bagenze. Nekwata kowo yenze muno mukabi ebya dada. Gwe kati nkutwala ngo mwana gwenzala siri kulekawo. Nebwasobyo mubererawo bagamba zaala ekibya kiwongerera. Ndikuwongerera ndikukweka wabali wawaba kunonya. Ndikuwolereza wadde nga nkimanyi gwe mukyamu. Tolijulanga nina manya kimu ebyange byebibyo. Abakuwala na palane mboyagala njagale. Ebikabye nkabye ebikusanyusa sanyuke. Niba nonya ki kukuyiwa mukwano. Tekiri ekyo muwendo kyebali mpo kukuleka. Mbalirako yenze muno wo atali kuvamu. Nze wendi kululo yenze muno mukabi ebya dala. Nze wendi mbalirako yenze nibawo walinga bagenze. Nekwata kowo yenze muno mukabi ebya dala. My love is unconditional. Abantu bagala bana barasimbi zekwagala munagelo mtimba. Sirina kakukulizo lwache mkwagala. No matter the situation I'll be there for you. Abanego mamuchite ono mtima gwagwa mulonde. Mbalirako muno wo atali kuvamu. Sija kumwamu. Nze wendi kululo nesinga mukabi ebya dala. Nze wendi mbalirako yenze nibawo walinga bagenze. Nekwata kowo yenze muno mukabi ebya dala.